kanda na le kanda goto mabibi la makanda aha aha mama la la
arismahlisa
twalisa matafula
yeah yakwasuka lobo
asiyeng iphuso
angishisi makhekhe ngibona
twalisa matafula asiyeng iphuso lalela ke twalisa matafula baba
Malala kandini bathi cincinci kandini ngihlanyile ungangidingi mbambile ungangidingi kusho isikhulu ngiphethe nosilingi kusho isikhulu ngibhekana nebonda kusho isikhulu ngiphethe no show kwabili uyosibika sentini bathi ngamalala kandini bathi cincinci kandini ngihlanyile ungangidingi mbambile ungangidingi kusho isikhulu ngiphethe nosilingi kusho isikhulu ngibhekana nebonda
Sisa compliment abacawa this compliment beat ke nje manje and it's compliments to the new year bafethu. Show. But to some deep.
I am at dipa.
Ola matipa. Yema pantule
sambana gogo
shonke
swali samata fula
alemba oda ayebe ay ha ibi baba la kusukula
swali samata fula
sambana nesalemba
dona she's a keeper siyathika siya mixisa pune twitter she's more like a sister beka ngekonyamisa beka fika nyamkhisa ayofuna ukuba igifa bekabona masele kuzenza ngathi uyashisa sendingena uzongibiza sinamakwathula phela thina lento siyayishintsha wezanaelae swalisa matafula sithenga iphuzo
wonke umuntu ibe deadbol
laswalisa matafula
even a deadbol ibeos everybody everybodyithenga
iphuzo
ikwabili yosibika sentini bathi ngixhamalala kandini bathi cincinci kandini ngihlanyile ungangidingi mbambile ungangidingi kusho isikhulu ngiphethe nosilingi kusho isikhulu ngibhekane nebonda kusho isikhulu ngiphethe
nolalelake esithwalisa matafula sithenga iphuzo